Abatuuze okuva ku byalo Kyetume, Kyawaggoonya ne Kaliisizo mu ggombolola ya Mutuba Musanvu Lwengo mu disitulikiti y'e Lwengo bawanjagidde ab'ebyokwerinda okubataasa obubbi bw'emmwanyi obweyongedde mu kitundu kyabwe. Bakulembeddwamu Ssaalongo Antonio Luwaga, Abbeka Kalulu n'abalala nga bagamba nti obubbi bw'emmwanyi bweyongedde nnyo mu kitundu nga kiyinza n'okuvaako abantu okufa.
Bane mbadde nsaba ng'ab'obuyinza bwe babakutte ababbi b'emmwanyi ne babatwala ku poliisi, mubakwate mubasibe paka sizoni ng'ekoze ng'eweddeko. Bw'ojja muwa bbeyiro ateeka agame siina ssente wabula mukozesa akakalu atadde yabba emmwanyi za muliraanwa asobole okusasula oli gwe yakola ki bwe yabbi. Naye njagala babakwate babasibe bagende okupata nga sizoni eweddemu nga mugwa munaana eyo. Bazibba mu musiri, babba enkalu eziri mu masitoowa ne basima amayumba g'abantu.
Ente wa ggombolola ya Lwengo Vuvo, Kizito Lawrence bw'akyasabye ab'ebitongole by'okwerinda kuli poliisi n'abantu abakwatiddwa naddala kuli poliisi nti abantu abakwatiddwa mu bubbi bw'emmwanyi okubatwalanga mu kkooti bavunaanibwe.
Tina ekizibu ky'ababbi b'emmwanyi bano abayoola ku nzija. Abantu bano ttiimu eyo nnene era tusaba abantu baffe mubeere bulindaalo, omuntu yenna woba oyanise emmwanyi kiki tusaba abantu baffe muteekewo amaanyi mangi nnyo naddala kaweefuba aliwo essaawa zino ow'okulwanyisa obu. Muteekemu amaanyi ku bantu bano abakwatibwe mu byalo. Nkakasa nti abantu mu kyalo bakola omulimu nene nnyo ogw'okukwata ababbi. Tusaba poliisi abantu bano ababakwatiddwa batwalibwe mu kkooti baleme kuteebwa, kubanga emmwanyi zino oba omaze okuzaanika temuziteeka kuzireka waka n'amala okukuba emmwanyi ate n'omusanga yetusobodeya ku pikipiki. N'osanga omuntu amaze okuba emmwanyi ate n'osanga atambuzza ssente azijja mu mayiro 8 mayiro 10 emmotoka gy'agenda okulinya tagitegeera emmotoka egenda kumu